Begi bolela le baholo
Bare ke le botje re tla zula
Begi bolela le bafase
Bare ke le botje go tla luka
Abambudije di durung
Bare ke le botje re tla fenya
Re tlo gona
Bare ga no swarelela nyana la mafelelo
Re tlo gona
Re fitile le golo jwa le go shetse dinyane
Tsosa hlogo nge o die o bele hlotlo Die moko ba phoko thula ka hlogo Tsenya letsogo itsotso rope o be seroto O nyaka dimpho tsema letolo gara kgoro Le ge go fisha tisha ba tshepile wena tia Di a lisha bina ba no go bona o ipsina Shiba shiba ra go ga ka monako ya go shia Ke tima tswela pele katlego ya go bitsa o ska Oma tsoma o tlo fenya ba o Fora baba roma shoma ska chikinya ke maroga wa ba hlola humola ga tshwela pele ba hlohlwa go tlo luka ruka o ne siriti ba go tshoga o tlo buna kuka khotlelela o tlo huma ge go tuka dula thegeletse ska shuta gara butjwa bula ga o gana re tlo go thula marumo a ba pedi a paletse le dithunya begi bolela le baholo
bare ke le botse re tla zula
begi bolela le bafase
Bare ke le botje go tla luka
Abambudije di durung
Bare ke le botje re tla fenya
Re tlo gona
Bare ga no swarelela nyana la mafelelo
Re tlo gona
Re fitile di golo jwa le go shetse dinyane
Re nyaka le shika e se go hlapi wa re tlaba Wena nkadime le rumo ke yo tsoma sheba saka Gale re tsogile re le dile ge le hlaba Re le teje le monola re ka thaba ga ikana Ba e paka dipeke na re tshepile dinala Le matsogo a umile mo re palegile manga Go lwantwa ya marumo ka dikgati nyaka matla Jwale tia noko re baka dinama le dibata Le ge go le thata wa namela wa ikhe Mogale wa nnete ga rome wa itlela Ga re nyake go fiwa na re nyaka go iphepa Mbontshe tshimo go ele ma ke tla ikela Tlhaba mo go mafase o ska leta monono O khutshise le thapelo ye o ska leta mehlolo Re phela ka boikokobetso re tseba tshokolo Ga re kgopela go bagolo na re tsema letolo Begi bolela le bagolo Ba re ke le botje re tla hlola Begi bolela le bafase Bare ke le botje go tla luka Abambudije di durung Bare ke le botje re tla fenya Re tlo gona Bare ga no swarelela nyana la mafelelo Re tlo gona Re fitile di golo jwa le go shetse dinyane Begi bolela le baholo
Bare ke le botje re tla zula
Begi bolela le bafase
Bare ke le botje go tla luka
Abambudije di durung
Bare ke le botje re tla fenya
Re tlo gona
Bare ga no swarelela nyana la mafelelo
Re tlo gona
Re fitile di golo jwa le go shetse dinyane